You know what it is. When you hear that, Byron. We turn our expectations to appreciation.
DJ Byron.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Ati leo nko na mbogi atari, mbogi atari.
Beat Nation.
Tuko up mbogi yote my crew.
Wakituona wana heshima.
DJ nacheza maloko za zamani.
Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Geuze njivichwa injili imefika. Ni mimi ya Boba Clef.
The Scratch Master.
Pika saluti, wika pika saluti.
Sino like it, I don't know what you want, but you good.
You know what it is, when you hear that, we turn our expectations to appreciation.
Angel.
Byron.
My mind's racing, I better count my blessing. Life could have been more than that, but it ain't we good. I'm unflexing.
Subscribe to RH Exclusive for more mixes and music videos. Visit www.rhradio.com for downloads.
This is what a real DJ should sound like. His turntablism legacy shall reign forever.
Think I found the right trauma. I don't wanna lose your love. Friendships are love, but what love has in mind? I'm trying to change my ways, mama. Cause I think you've had me.
DJ Byron, DJ Byron, the Scratch Master.
Girl, I'm a playing around. Show me your body, respectively. Girl, all I need, my fantasy. I want you to act in my love story. Come be my Angelina Jolie. I just want you to stay by me. Cause your princess gave me
a my mind's racing. I better count my blessing. Life could have been more than but it ain't we good. I'm unflexing. Girl, I put up no blessing. Smile, never click.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto,
pause for the camera.
Foto moto,
pause for the camera.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto.
We are the Beat Nation.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto.
Alejandro, tunajua weni ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya. Na uta usiku ukinifanyaga. Ye ukinikanyaga. Utanipenda ka boy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
It's not a flower.
Nimekambi langoda na nyonginyo.
Nimekambi langoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto.
Kota uko chini.
Penda kupa kwa nikiwa juu.
Teti na penda.
Funguwa bone.
Okay.
Tawaskona. Kona unanidai no sinyambia uongo. Kona unanidai no sinyambia uongo. Kona unanidai no sinyambia uongo. Tofoko na kitambi utaweza. Tofoko na kitambi. Tofoko na kitambi. Tofoko na kitambi utaweza.
The Scratch Master.
Zama unimeza aka Rutagarama aka Abakurama aka Tuto Hadija aka Okonkwo. Unasikiza matikiti tikiti za DJ Byron manze. Ustoke hapo bada moral manze. Poa.
Mbuku jo, nimekula mbuku jo. System jo, imeninyima kazi jo. Degree yangu, ni urembo jo. Mbuki jo, inataka dishi jo. Inabidi tuwateke, wamoto.
Mississippi, put me down. I'm the hottest round. I told your mother, y'all can stop me now.
We are listen to the me beat
now.
Nation.
I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on, get me now. Is you with me now? Then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style.
Let me hear it one time for my niggas in the cut, yeah. All the sexy ladies who be chilling in the front, yeah. Drip, 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 we're gonna show you how we stunt, yeah. UD vibe, yo, we busy getting turned, yeah. Fresh out the oven with your hot bun bun. Shake that thing, everybody going dum dum. No marathon, but every day we run town. From Kampala all the way to London.
Everything up, eat them, my girl, just eat them. Everything up, eat them, my girl, just eat them.
www.rhradio.com.
When you have a great queen, love is a wonderful thing. When you have a great king,
DJ Byron.
If you want anything, I'ma give you everything. You are my everything, so you deserve more than 10 diamond rings. I love the way you are. I love the way you are. The first time when me tell you not to bend up.
We are the Beat Nation.
to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see. Never see.
Contact 0741-031846.
Nikamna niye nekuja paka na bia. Ukiniringia chali yako na kuibia. Kwake nitaingia, jumbo umekufikia. Vako za road trip, ni baby kanyagagia. Mini koshaila kwa konta pigashia. Mini koshia, mini koshaila kwa konta pigashia. Mini koshaila kwa konta pigashow. Kauna penda michezo, mina penda brigi cho. Kastingo za kutani, minta kupadi kwa cho. Minta kupadi kwa cho. Kinyonga pa kwa ko. Ey, minta kutista kumwagia makista. Na ngorita zifix, tunapendo kwa na beef. Ey, ntaka unihis, kwa na mimi uko na kiz. Una nona mini cheese, wakingora nta wa dis. Ey, hapa unakwama kwaza ntashika kadumba. Apole pole ndivo tunajenga nyumba. Nikuangana tu kwa uri na uvumba. Wengine wakichezana, si tunacheza ngarumba.
Mina piga shona ni moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti. Mina piga shona ni moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti.
Apo tu, apo tu, apo tu, apo tu, apo tu.
Nilikuwa na wakunywa na ile koloni ya Versace. Squeeze a back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat-trick. Success, nafunga hat-trick. Mele naona success, nafunga hat-trick.
DJ
Byron.
Belen on the success, nafunga hard. Nairobi City to Nairan. Belen on the success. Nairobi City. Nairobi City to Nairan, come
on. The Beat Nation.
Nairobi City to Nairan, come on, athlete.
Kula!
Nairobi City to Nairan. Uhuru Gardens tuko Jaba, wengine wako miti. Letu ni majaman, zenu pikipiki. Letu nenda kanan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left.
Byron, the Scratch Master.
Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunywa na ile kolonia Versace. Squeeze a back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atuchaki. Apo perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat-trick. Mindo the chest kwa hicho itisha half-pick. Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das tusijali, atukujaji. Apo tu, tusijali. Atukujaji, apo tu.
Iseti hapo, ni kuhandle. Alafu kamtu toweloka kia mlango. Nikuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha weave salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hoka kitisha fiona kakukuwa na passport. Kitu kaini rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kame we kwa magnet. Itatachwa teja hadi wa itane.
Just to sijali, atukujaza.
Instagram and Twitter at DJ Byron Worldwide. That's DJ Byron _ Worldwide.
Hey, what's up? Mwalimu Rachel here, and you are now rocking with the baddest DJ of the baddest crew.
The Beat Nation.
Inakakitu kumbosho mkutolefon. Kuja na mavitu vidosho makorazon. Chocha chipo mwitu na poshone choma poke. And then minta kuja na chumvi. Na nyongi ya juzi. Lauta toa mushi katoli ya msiwa smoky. Nitocheza kama mimi. Alafu mkupa trupa sjeza kama Lewandowski. Ivo ndo sucheza mjini.
Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Weba sucheza kama wewe. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Weba zucheza kama wewe. Trio na cheza kimini. Udhamini sikini. Nakaona daimoshu utazibuta kute chini. Limit ya fulize imongezeka nkoma chingle. Naza shite jag na kanudhu sikie tifi. Na cheza kiruru. Na cheza kiwingman. Naza fika soko. Nishike kijiba. Suriri memdagi meditation na kififa. Shuksha kibandas kichapotondi naza jipa. Rada na madenge. Kutizo matenge. Stomange kama angels. Kini kuma wenge. Naza nyonga sana mkonanze kumeas gwembe. Manza kakivana snapigana tuvi jembe. Upeleka na mtu. Pele kana tara tara sete pa matur manguna vitu chora chora nyute kama prr mando kwa kama princess magalani wopengwa kwa kuposti wako Pinterest. Boom 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 boom.
Yo. DJ Byron.
Ina kakitu kwa mbosho mkutolefon. Kuja na mavitu vidosho makorazon. Chocha chipo mwitu na poshone choma poke. And then minta kuja na chumvi. Na nyongi ya juzi. Lauta toa mushi katoli ya msiwa smoky.
Ito cheza kama mimi.
Alafu mkupa trupa sjeza kama Lewandowski. Ivo ndo sucheza mjini.
Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe.
The Beat Nation.
Cheza kama wewe. Weba sucheza kama wewe. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Weba sucheza kama wewe.
chill na cheza kimimi Dhamini sipimi Na thona daimoshu utazivuta kute chimne Limit ya fulize imongezeka nkoma chingle Naza shite jack na kanudhu sikie tifi Na cheza kiruru, na cheza kiwingman Naza fika soko, nishike kijiba Suriri memdagi meditation na kififa Shuksha kibandas kichapotondo inaza jipa Rada na madenge, putizo matenge Stomange kama angels, kini kuma wenge Naza nyonga sana mkona nze kumeas gwembe Manza kakivana sinapigana tu vijembe Pelekana drr, pelekana taradara Slete pa matur, manguna vitu chora chora Mute kama prr, mando kwa kama princess Magalani wope mwafa kuposti wako Pinterest Bom, manza sujo chishere Leo tupike kelele Rauna jipo mwenye Suni jamo kona ndom Tuki washe tupepe Tukate maji leo tulewe Weba zucheza kama wewe Mejecheza kama wewe
Niko kalif na shikisha Na mamorio tukichoma shisha Kuna wale usugisha Wale mademu jifanyaga madiva Kauyu wapa na ringa Na hizo lips nikana piga binja Bade na jiste farawe Wale wamebaki tupige shere Manze karado kiwadunda usilewe Mafisi wako ready msupa nyemelewe Ukiwadunda ni ubebane Ama ubebwe, ama ubebewe Ukiwadunda ni ucheke Ucheke shane, ama uchekelewe Yo, manze zimiriate Na kombiga zimeshika Na kutani na shash Nani yako na rizla Minasikia kukizeti Tukisikiza
masi
Leo watu ni walewe Bazuri kuna pesa mingi Ule ni mse wa mayai Muite umwambia gonge mbili Ndio nijenge mwili Nikiteka msupa Nichezeka mimi Yo, wacha nchezeka mimi Uchezeka wewe tutafute ya mzinga Manzeto tuchange Tulewe, tulewe Tulewe, tulewe, tubebwe
Bom, manze sujo cheshere Leo tupike kelele Rauna jipo mwenye Suni kama kwa na house arrest Uki washi tupepe
Uchi
tutangwe
Can I put you under house arrest? Baby, can we the rest? Bless you with the best and tell comments. Yeah, and at that moment. Baby, can I put you under house arrest? Baby, can we the rest? Bless you with the best and tell comments. Yeah, and at that moment.
Okay.
Permission granted to fire the missile. Get in the middle, play you like a fiddle. You're so sweet, so exquisite. Nani go fully equipped, he's on my exhibit. Feel longer free, how was it coupe me? I am the ecstasy rating, your PG. Nani buru, Nani wake up my BGV. Me need you critically. Kafi na baby daddy, na katika ile hali. Ya kulamba asali, little by little. Finyami wa sukari, little by little. Don't be in a hurry. She need me critically. Kafi na baby mami, na katika ile hali. Ya kulamba asali, little by little. Finyami wa sukari, little by little. Baby, can I put you under house arrest? Baby, can we the rest? Bless you with the best entanglements. Yeah, and at that moment. Baby, can I put you under house arrest? Baby, can we the rest? Bless you with the best entanglements. Yeah, and at that moment.
Siko la punda na mtoto si ngombe Toto maziwa kanipunguze token Kiuno kishanga, kitalia mbwata Kufishwa ganzi udhani betla ngata
Turn on flip switch niko ghetto na French kiss Budget six figure vile nane kitenji Bad girl viri na miba kora ya discipline Erect kwenye 16 rubani kwa bet
www.rhradio.com
Nekulamba asali, liko by liko Finyami wa sukari, liko by liko Don't be in a hurry She need me critically Kafi na baby mami na katika ile hali Ya kulamba asali, liko by liko Finyami wa sukari, liko by liko Baby can I put you under house arrest Baby can we the rest Bless you with the best entanglements Yeah, and at that moment Baby can I put you under house arrest Baby can we the rest Bless you with the best entanglements
Can get on love, ooh baby. Can get on love, come on, come on, kupeni kupeni. Can get on love, love, love. Come baby, come nikupe. Can get on love, ooh baby. Can get on love,
na size pia umata I say acha kubisha Ebombe jirani weke pezi ya kudusha Jini kona Patricia tunabiringisha
Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili
Come baby come nikupe can get in love
Ooh baby
can get in love Koma kama kupe nikupe
can get in love Love love
Come baby come nikupe can get in love
Ooh baby
can get in love Koma kama kupe nikupe
can get in love Love love
When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
All the girls pass the weed to your motherfucking man.
Get 'em high. Drop it like it's hot.
Now I ain't never tell you to put down your hand.
Keep 'em high. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.
Get 'em high. Nah, my flow is in the pocket like Wallace. I got the bounce like hydraulics. I can't call it. I got the swirl like alcohol. Late my freshman year, I was going through hell of problems. Still I bit up the nerve to drop my ass about a call. My teacher said I was a loser. I told her, why don't you kill me? I give a fuck if you feel me. I'm gonna follow my heart. And if you follow the charts or the plaques or the stacks, you ain't gotta guess who's back. You see, I'm so shy that you thought I was bashful. But this bastard's flow will bash your skull. And I will cut your girl like past the troll. And I don't usually smoke but past the grow. And I won't give you that money that you asking for. Why you think me and Dane cool? We assholes.
When the pimp's in the crib, mom, drop it like it's hot. 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 Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
All the girls pass the weed to your motherfucking man.
DJ Byron.
I ain't never tell you to put down your hand.
The Scratch Master.
I'm for you, so we defend us over any obstacle.
So now they try to map you. You are looking at the champion.
Byron.
With the passing, with the cash.
Slide, then you go sink like a boot. Me, I just did laugh like said life is a joke. And I give up girls with they clean with they cook. If your boyfriend don't get money, then they can't cook. Come back. And I need to put down there. And I need to do, do. And I sign that it down, I put down before you. Do. And nobody can stop you. And so we did fly past.
Really?
Find me out.
Times that I miss you.
Fire, 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 fire.
I know how to call when I want to. Now you got way bigger issues. You're running around like you're single. Slow down, only you the ginger the whole town. Slow it sometime. Go out, mountain for your back, make her run wild. Slow it sometime. Time to slow down.
We are the
so
Beat Nation.
Could have been. You left me so cold. You know that I need you. Now I feel so cold. I gotta get even. Still I want you close. Sometimes I need you. I never forget you. But I won't call you anyway. Nobody wins cause you won't. Call me anyway.
DJ Byron. DJ Byron.
The
Scratch Master.
I won't call you anyway. Nobody wins cause you won't call me anyway.
Can't believe my eyes could see me. The day I found my missing ring.
from trans and maddie. Till I let begin, shake a willow loco. Baby, make a give you solid. Make a even mix and with a lay and I walk bow. Hey, wait, let me tell you, she de feel and da-da-da-da-da-da-da-da-da. She de feel and da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. She de feel and da-da-da-da-da-da-da-da-da. She feel and
da Booty like Tokemakiwa, and your body you different animal. Sangaloni like a Gigi, make I beat on like I'm Sonny Wicked. It's what you do with the banana. Go determine if you go get us for banana. Very much show yourself, do what you do. Use Kayamata, you feel use juju. They don't play me your tape for artillery. We they use collect boy salary. Make I put firewood for the fire. Send you the wire. Now you are go ama and I know go retire. Bedroom voice be like say you day for the choir. Do re mi so la ti do 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 mi la la.
She feel and da 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 da. She feel and da 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 da. She feel and da 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 da. She feel and da-da-da-da-da-da-da-da. She say till infinity, till infinity, 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 oh, yo, yo. She say make a put it in, make a put it in, put it in, put it in, oh, yo, yo. She say till infinity, oh.
Chupo si lambe lambe Wapiche seko pande gane Ngano Whiskey Hanjam hanjam mingi Minataka joni teke toto Namsupa tulewe hadi kesho Shots Camino Boti Bodo Chapa Toto Ukimaliza
Lewa
Okay
Lewa
Atari.
The Beat Nation.
Tena tari nko hadi na gari.
Fan after fan kwa chukua waki kam.
Is it me or my drink is speaking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vonulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchele. Yona meza takama ni tembe. Yoni lewe mpaka ni bebwe. Yoni lewe mpaka ni bebwe.
kifuani lala kubemeleze kama ya imama nitakulinda. Na mshukuru ja kukupata kidosh. Uganda beauty smile we mama wabobo.
www.rhradio.com.
For you. Minataka ni kuimbie. Baby, let me sing for you. Let me da. Masa Gucci.
Fire.
001. Nakshi nakshi, wangu ma baby, unanimaliza. Ngari ngari, unawaka videdle, kwenye kiza. Shingani kidani, oh my baby, unapendeza. Wanawenda ni dua yangu milele. Naona ra leo niko nawe, kama ruba mimi nga.
The Scratch Master, DJ Byron. We are the Beat Nation.
Nakshi nakshi, wangu ma baby, unanimaliza. Ngari ngari, unawaka videdle, kwenye kiza. Shingani kidani, oh my baby, unapendeza. Wanawenda ni dua yangu milele. Naona ra leo niko nawe, kama ruba mimi nga kuganda. Kifuwa nilala kubemeleze, kama ya imama nga kulinda. Na mshukuru ja kukupata kidosh. You got a beauty smile we mama wabobo. Na wale wanyuma walinyona poyoy. Lakini kwa kwa manisha fika. So let me sing for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you. Let me dance for you. Minataka ni kudansie. Baby let me dance for you. So let me sing for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you. Let me dance for you. Minataka ni kudansie. Baby let me dance for you.
Chakaza Kunya taga moko moko nyumbilio ya neno kunyumaza. Yeah, you turn good man to be bad man for your lover. Yeah, you wanna eat, I go give you cold kumba and my cassava. Kapato soft, kuna kipili, base ni chune, yote michili. Kula banga, ilete mbili, acha simata na shawa unekiri.
Baby, you don't know that you're the one who lives in my soul. I will never let you go.
Oh yeah, party jollof,
jollof on the jet.
The party jollof,
jollof on the jet.
I can't get enough.
Jollof on the jet,
jollof on the jet.
Make it party jollof,
jollof on the jet.
The party jollof.
Carolina, give me fever. Your body make me wanna shiver. I see your picture, love, on Twitter. Baby, you look so familiar.
DJ Byron.
Carolina, give me fever. Carolina, Carolina, give me fever. Carolina, give me fever. Your body make me wanna shiver. I see your picture, love, on Twitter. Baby, you look so familiar.
When you wind in the club, yeah, running around, yeah, yeah. Girl, you make your money count. You go make a bad man go to the bank, yeah. Empty account. Oh yeah, yeah, never leave me alone. Baby girl, never leave my life. Oh, everywhere you go, anywhere you go. If you change, you go break my heart. Oh, baby oh, baby oh, would you ever consider me, baby oh? I'm gonna change your life, yo, baby oh. Zaguru kundo, baby, bikuchande. Put me on your calendar. Baby, love you on my agenda. I take you to Kigali, Kule Wali. I go show you my people. Dance with my people. I go show you my people.
Boy, I got you. Don't let me down. Boy, I got you. Don't let me down. Boy, I got you. Don't let me down. Boy, I got you.
We are the Beat Nation, yeah. Giving you another random mixtape.
Girl, you gon' shine every day. Every day, I gon' make it a day. I make you priority. Where the check, what the check, early morning, I be your cover. This love will never be over. Your matter could be my struggle. I gon' show you la vida loca. Put me on your calendar. Baby, love, you are my agenda. I take you to Kigali, to Kule Wali. I go show you my people.
This is DJ Byron, the Scratch Master.
Pika, 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 pika
nika, nika, nika. Ngozi yake livyo laini, ngozi lake nalo thamini, pua kajitobo wa kipini.
Hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. DJ Byron, hold up. Byron, pull up, pull up, pull up. You know what I mean when I say pull up. The Scratch Master. DJ Byron. We are the Beat Nation.
Alafuka na mizuka ya genge, natamani kanipeni mege. Nakana vyo dondoka, kamejaza besi Twitter, nakana shoboka. Nikikaona kakipita, aki sister, aki cheka na mwanya. Sijui ni kusudi anafanya, nyuma na poita wanya. Nikipiga miluzi anankaya anadeka, eh. Nikimwita anadeka, eh. Akipita anadeka, yeah. Eti anadeka, yeah.
Anadeka, dika, dika,
dika. Anadeka, dika, dika.
Anadeka, dika, dika,
dika. Anadeka, dika, dika. Unaposukua, unaiinua. Nyoka ya shaba ushaitibua, epusa sambua, mama pekechua. Kama kuku manyoya ntakufuchua. Sijeli geti kali, mbwa kali. Kama noma iwe noma,
noma.
Jehusi melani, chokoleti. Nikorada ya kenoma,
noma, noma.
Hey! Nikazuri kasupa kinege, jicho lake la nipaka nege. Alafu kana mizuka ya genge, natamani kanipeni mege. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudi anafanya. Nyuma na poita wanya, nikipiga miluzi anankanya. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudi anafanya.
Now hear this.
Nyuma na poita wanya, nikipiga miluzi anankanya anadeka.
Contact 0741-031846.
Yeah. do any songs if you talk on a vibe. Bongo, sema online. Torcha, bona, una jam. Bronge, sota, na una kata. Atiani, una angamali. Boshi, ndo mehaya gari. Boshi, ndo nini, na nani. Bronge, sota, na una kata.
Yo, gari ni a sugar mami. Keja liomba mwaniki. Luku aliomba tirani. Na kwa best villain na jidai. Bazu, bazu, bazu. Hauna kakitu, bazu, audu. IG, chocha maisha ya tu. Caption, lamu with my boo. Hey, lifestyle na madeni. Niku jotwa, jotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hati wani sosu, itako na bai. Wongo, sema walai. Chocha, mbona una jamu. Umesota na unakata. Ati yani. Sota na unakata, na tipia umeokoka unenanga chachi. Unadai unachopa na unata bike. Nyadi sijui mbona moko mangwai. Hama joni jaba zimeru. Na use mone shiru. Na unapatika na daily stage ya lu. Ay 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 ay. Mbona ulichochana umebindai. Bado kona deni adia mayai. Ona makatala inakudai. Sidi kujigamba. Hati weli sosu kinako mabai.
Ogi genje.
Zimejanya nimepandisi ya singla. Luku diriba nimepika madikla.
DJ Byron
kukwaria kwa singla. Top shota kuwa wacha kwa madila.
Mokdogo jukwa chomni wazing. Tumeria umadibi. Tuko yolo na mating. Tuko full degree. Kutakula makidi. Itabaki umeti. Itha inengini. Trrr. Mokdogo jukwa chomni wazing. Tumeria umadibi. Tuko yolo na mating. Tuko full degree. Kutakula makidi. Itabaki umeti. Ukijaribu MG. Tunazidi zidi hard. Street imekuwa dimanga za kijihad. Tuko yard MG. Tupate tukizibani. Vitu tumezunda kwa kinena ni mashang. Time ya Bakofield maga imemokre. This MG uwezi tiki shokte. Na marima tulibakisha mashoste. Tumedunga maoriji njima mboste. MG kila zinga na gadget. Top shota juicy jai miss target. Leto fala tutakuzunda kwa gundu. Mbuku rieba mazishi bungu. Wakibanja za kifala wataganda. Na watrits na kivitu na washanda. Na wachi ambaru limu ina maganda. Na nyambisha za kupatch nikikacha. Mokdogo jukwa chomni wazing. Tumeria umadibi, tuko yolo na mating. Tuko full degree, utakula makidi. Itabaki umeti, itha inengini. Trrr, mwakdogo jukwa chuomni wazing. Tumeria umadibi, tuko yolo na mating. Tuko full degree, utakula makidi. Itabaki umeti, ukijaribu MG. Mutifruti sharia ubatupisi. Kani batinya weri sizi misi. Nile de wanajikuna maushuru. Snadi tima idhani ya nduru. Nima bazenga, wawale wapienga. Sindo makuenga, natuna watepa. Wanya presha kuwacha na imani tu. Shell shack, tukizama tu. Moka yangu weva itu mdiu. Siakambaya nikakuna pigwa riu. Hi design tunakam na islam. Tulichang, tukazi kufika shang. Mokdogo jukwa chomni wazing. Tumeria umadibi, tuko yolo na mating. Tuko full degree, utakula makidi. Itabaki umeti, itha inengini. Trrr. Mokdogo jukwa chomni wazing. Tumeria umadibi, tuko yolo na mating. Tuko full degree, utakula makidi. Itabaki umeti, ukijari.